kwa kila verse, kila stanza. Mabuti sauti na paza, na kabla nipande stage mi umomba Mungu kwanza. Nafanya mziki, yo nipate salary, niongeze wage, nigee magalawi. Nisilipo end month, nilipo hourly, niwe na assets mob na accumulate mali. Another day, another song, another verse. Mimi ndio wizo wa kimsizo wana cast. Mini hustler, yani male version of a diva. Infected na virus ya rap na haina diva. Kuni stop si rahisi, in fact impossible. Kangu mara skinny jeans na tamisi, hip hop alisi. Na mifupa za mahera spaundi jina zitafuna kifisi. Kitani nita stop, utangoja sana. Kitani nita fall, utangoja sana. Kitani nita quit, utangoja sana. Utangoja sana. Ungoja sana, kidani ni to stop. Ungoja sana, kidani ni to fall. Ungoja sana, kidani ni to quit. Ungoja sana, ungoja sana, ungoja sana. Umwa, kasenga kini misi Mustafa. Kwa MIC, si mnajua who's tougher. I'm the grand champ, so siyezi lose hapa. Mafans wamekubali na washani choose hapa. Siyezi stop kukill beat be serious. Siyezi stop kuflow be mysterious. Ronnie, lyrical genius. I'm always up to something, need a mischievous. Nafanya wa KMC, age uke noctano. Nakibu industry, uneza nita Dr. Ron. I'm hip-hop's true representative. Yona speak my confidence, na CV tentative. So ukidhani nita stop, utangoja. Ukidhani nita fall, utangoja. Ukidhani nita quit, utangoja. Utangoja sana, Jimmy ni soldier. Ukidhani nita stop, utangoja sana. Ukidhani nita fall, utangoja sana. Ukidhani nita quit, utangoja sana. Utangoja sana, utangoja sana. Ukidhani nita stop, utangoja sana. Ukidhani nita fall, utangoja sana. Ukidhani nita quit, utangoja sana. Utangoja sana, utangoja sana. Nafungajua na mziki na microphone, your best man. Kushindana na mini kakuji west man. Hata kabro shike mic, minisha kujitest man. So do yourself a favor, usi try kujitest man. Na rhyme kwa kick, na rhyme kwa snare. There's a rhyme kwa no beat, chuba kiuki spare. Na maliza MCs, hakuna mtu na spare. Plus I always speak my mind man, I don't care. Mini kitana, na isha kutuka. Hip hop ilikuwa imitated, but sasa isha kufuka. Mganga pani kwenye beat, mambo mtuka. MC, mimi ndio the present na the future. Kwa mafans wangu